I'm a wet bass funny, yo. Wet bass funny, yo. Funny, yo. Funny, yo. Funny. Fall in love. I'm falling in love. Fall in love.
Easy, easy.
Upewa mtu akili kuona na kujitambua mwenyewe. Ujue kwa kina minilifikiri kabla sija kupata wewe. Ulinipa wako utundu nishibe na kujisazia mwenyewe. Lengo uniteke kamoyo kwa kila kitu kimapenzi nilewe. Nikaupoteza na muda, nikaipoteza na pesa, nikaipoteza heshima, sitaki kuelewa kisa ni wewe.
Baby, I know you are Diana Marquis now. I'm falling in love.
Niliwakosea wakubwa, nikamkufuru muumba. Nikamkosea na mama kupingana na ili niwe na wewe. Wewe ulinipa mawazo mchana kutwa nikuwazie wewe. Ukutaka nifanye vitu vya maana muda ute niwe na wewe. Wege mtuzini nikawa na yote kwa sababu yako wewe. Wewe dada wewe. Wewe
fall in love.
I'm falling in love.
I'm falling in love.
I'm falling in love.
I'm falling in love.
I'm
gonna take your love. I'm gonna take your love. Penta kiss, baby, and you are Diana Marquis now.
Sijuli nipa limbwata, aondo mapenzi karata. Mana unanipa vituko lakini kwako kama ruba kanata. Sijui ushamba wa sasa, au baby na kupapasa. Mana unaleta mazogo nyumbani kama uwe mke wa pasta. I don't wanna fall in love, I just wanna ride on that. I don't wanna fall, I just wanna feel your love. I don't wanna fall real love, I just wanna ride on this. I don't wanna fall, I just wanna ride on this.
Fall in love,
I'm falling in love.
I'm falling in love,
I'm falling in love.
I am falling in love.
I'm
gonna take your love,
I'm gonna take your love.
Penta kiss, baby, I know you are Diana Marquis now.
I'm falling in love.
Penta kiss, know that.